Kwasem Brenny, Unia, Bratu so be tea and Kwasem. The Bomadi has over for Bibio Bell when I was someone say, and Kwasem Ebre Edu. I send me for Lifeway Media Ministry Hall on the Bro. I am a son for Aqua Hayford, Namino Becha Semi. Se open a bed from Fidisua www.lifeway.org. www.lifeway.org. When you hung and quite a seminal, Cassa Biara, Ochi and Zubuhun, Sakas a hold one, Bibri, Ewa, Opese, Unia Brena, Uchu Nyakopan Sama. A semi was on for Aqua Hayford, and I'm the bro. Any dear moon, young bomb pie. I don't fall no more behoof for. I never see, while calling out dear my. There was some young hunting there. The best less to say, woman who that for afraid to see. Na watch your fufro, but some fufro, ne a fufro, in feeble. My, and you need chapel, my dear woman. My daddy, Granady, never and fumes for chain. Here they chow one hour for me and me and consume him. Every Muslim, one a Hindi, to me, any enemyam, and ya would yada, amen. A song for Aqua Hayford, and I'm never che a semi. Asemi Matuni didn't say, or so free. Aya, put a casa, no, if I got a divine calling. A tibon of galetti for humano, a tibaco, imubaco, a decosi bay a do. Na, unya bra, na, so atu bona, wahim. Besa frau, mbusa utias, and then say, Nyamia wa dum na ofrew ma ubeyo Kristonia ujitum mapa na ubeyo Kristonia enye nipa na afrew obi ka se we kwa nyamia enka ubeyo amaye Kristoni masa ane de so obi ka sa mene ni adwen ase chere ni se asamle o Nyankopon dia ana wa ma ho kwan ana wa fa osu enti ni yakopon yusu as a tool ana odi na asem e fa osu na kwakan enti se nipa no benya adwen sakra enye wo na mo ye yakopon ye me paul a enti ni ho asem a e be sua kakra wo galati fo homa eti baako yimu baako edikwe paul okusua e homa pa a ye kan won a Pharisee no osua Jewish traditional Paul wanya wana betoso ba mi no mi ensa human nim for lawyer kase Camelia and asi ena Paul etinai esua de na onimso ni made nyina na bra ote se Yesu esua fo onam no waka na asem no ehwe no What wouldn't be say? Well, Father Mascos, Council, a bravo could see no hobby. A one day to a wife and say, a nipper be a day, a sanfufu be a ba. Now, what they are but Danny Jew a summon. And into a G to me crater, a free as of Penny Fono, says Uncle Fono, Uncle Chono Cocoon. Now a council, and I Henry Escus will yin with a train. Ede osa wo kan kaiti fo homa ti baako baako de kwa homa enya so na enti ose Paul a enfri nipa enso enam onipa bi so namom enam Yesu Kristo ni eja Nyankopon o nya no ni fri ewufo mu no so na oyee me osomafo ni enanom a waka me hunu nyina de koma Kariti asafo ahodo no adomne asomdwe a efiri nyene eja nyankopon ne ruade Yesu Kristo enka mo ono na nyane bone nti ode ne homan na oyihen efiri wiase bone yi mu se dia hen eja nyankopon no epe no etie ono na enumnyam enka no da amen ento aso ose eyeme nwanwa se Motumahun in tem Sai Free said, Dear, what fre mono? I do mono ho kɔ asɛmpa foforɔ mu yɛ me wɔnwa sɛ moatwe mo ho ntɛm saa ɛfiri deɛ wɔafrɛ mu kristo adom no mu no ɛkɔ asɛmpa foforɔ a ɛnso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ biara na mmom nnipa bi ɛwɔ hɔ a wɔha mo na wɔpɛ sɛ wɔsesa kristo asɛmpa no na sɛ mopo hɛn anaa abɔ na sɛ mpo yɛne anaa abɔfoɔ bi firi ɔsoro ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mu a ka deɛ aka kyerɛ mu no ho a ɔnnue amen ɛdebɛsi ya na ɛberɛ bɛma masan atoa so ɛbra paul onyankopɔn yɛ n'adom na onya akonnwa na ɔkyɛ onyankopɔn asɛm yesu frɛ no ɔba na ɔka asɛm no nnipa bi yɛ w'adwene sɛ ɔbɛba na wabɛsɛe nea paul mu rade yesu kristo de adom sɛ ɔnka ɛwɔ damascus kwan so deɛ ɛsiiɛ ne rade yesu kristo a ɔde ne ho maeɛ ɔbɛka nkwagye asɛm akyerɛ afoforɔ no mpph jesu paul koraa no ohunu sɛ ɔno ɔde asɛm a ɔka nya nokorɛ nyanya paul wei no na ɔka farisifoɔ no ho nyanya paul wei no na ɔgye krataa ɛfiri yɛfrɛ ne sɛn yi asɔfo mpanimfoɔ no na ɔtaataa kristofoɔ no ɔnka nokorɛ ba saa nso ɛna bia saa asɛm wei ɛto wɔ wɔ abɛyɛ kristoni ɔbɛtumi hwɛ ne kunu anim anaa nso sɛ ne kunu yɛ ɔsɔfo a toyi n'anim ka kyerɛ sɛ na wo koraa onyame afrɛ wo ei asɛm ɛhu o ɛdi na ma paul ɔha ɔda n'adi a mpɛ sɛ me ne wo kyerɛ sɛ wo yere wo ba siane sɛ wobɛka nokorɛ na yɛfrɛ ne sɛ wobɛdi hiade yesu kristo gyidi nnipa bi nam kwati kwan so afa kyerɛkyerɛ foforɔ bi na yɛbɔ adwene foforɔ de ma saa afoɔ no yɛtumi ɛka sɛ wo koraa wode ne mfiri nyame bɛsɛ mehyɛ mu koraa sɛ wo kɔɔ no ɛyɛ ɔsoro frɛ ɛyɛ divine calling de paul ma ɛhu sɛ ɔno ne frɛ a ɔbɛyɛ ɔsomafoɔ no ɛnyɛ nnipa ana ma ne bɛyɛ yio ɛnyɛ nnipa nnipa ntumi ma ne mbɛyɛ ɔsomafoɔ na mmom onyankopɔn ɛnam hwerɛade yesu kristo so na yesu kristo yɛbɔ ne ti ɔbɛwu gyee ɛyɛ nkwa no ɛna aso nso paul bi ma no paul abɛyɛ yɛfrɛ nsɛn ɔsomafoɔ ɛdi ehia sɛ yɛtie onyankopɔn asɛm no korɔgyen ɛma nnipa asɛm mu aba mu bi ɔhwɛ o asɔre bi wɔ ha ɔbɛhu sɛ nnipa ebu afa so a nnipa bebree na wo deɛ a ekura wɔ no ebi a nnipa mɛka sɛ 50 60 70 ɛma no haw bɛhu sɛ wahwɛ ne ya bi ka sɛ wo ni hɔ o deɛ ne de eye yi meka kyerɛ sɛ yesu koraa ka sɛ mo ma no nyinaa mbom nyini na ɛdi twa berɛ no a ba adeɛ baako no sɛ ɛsɛ ahwɛyie na woyɛ ne wohu no kwasɛm no abrɛ a paul mu ɛnam no ɔmka nyamesɛm no ɔso mokɔduu baabi ɔnyamesɛm ɔmka no nnipa bi tena ase ɛyɛ nhwehwɛmu hu sɛ nea atwerɛsɛm no aka ne pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna wɔn nso wɔde nom a wɔka no a bɔ bi bu abam bebree asɔre a wokɔ a yɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne asɔre no nipa bi sɛ asɔre wei sɔfo yi mfiri nyame obi ɔka nkɔ agye asɛm no mfiri nyame na mmom no katawani te na ɔka sɛ yɛfrɛ no sɛ wofie dua si hɔ na mhu ade tuntum ɛna mhunu wei no ɛna wogye di anaa masa nnipa bi afiri ho awonim so ɛde saa nkyerɛkyerɛ bɔne no ɛde nam na yɛde sɛe mo adwene ɛne mo akoma na mbɛfiri yɛfrɛ no sɛn onyankopɔn no akyi ba paul sɛ adan na sisi a ntɛmpaayi bretiewayi matwe mo afiri asɛmpa no ho ba wene a meka kyerɛ wo yɛkyerɛkyerɛ nokorɛ yɛwɔ nokorɛ som a wɔkyerɛkyerɛ onyankoropɔn asɛm asɛm no deɛde ɔsɔfo biara a ɔka sɛ yɛ mememe no na saa memem no mfiri onyame nokwasɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ nea ɔka sɛ deɛ nyankopɔn ayɛ deɛ nyame tumi wɔ hɔ bade sane sɛ yɛn gye ani ne yɛni ɔtwɛn nti yɛfiri sɛ onyankopɔn atumi ne wɔ wobɛ sɛ bibi afiri awurade hɔ a ɛyɛ mmuaeɛ no ɛyɛ mmiɛnsa twɛn ane anade bi eti wo hu ni saa ana ma so nyame ache obi kwa so se enze nka iwe enhira na beba nka aba e da bulam kwa nka ye di ya to amana ba so look we kind of cry to say e man che che boni emfre wani nemo no chi urade onyankopon di tresem no e wonoma na ya se ni panyi na hu re panyi na ya boni yakopon nyam abom yakopon nyam boye no yakopon yi ni da odo ye ni chire ti o ma yesu kristo ba be wui e be twa ye bonika to bi biara obobore yesu kristo di bible say obenya nkwa ete no kwasem ameka jwon se se wo ti o sofo bi o chire chire o nkwasem e ho asem di a ana saa sofo no o so fre na afre no ana o de saa cheche di ma men ka se edi asem ni ho edi asem no no ni na o twa asem ni mu na onyankopo ade na di to o sofo no gyna ho kwa bible no eji onyankopo asem no di ama o ne odi fo adwuma no no na ese me kata me ti na me hu na anu no na me hu we ai o ba fa hu to so fa hu to onyankopo asem so onyankopo asem go to na betimi ade ajo nkwa nkwa asem breni na me no wo che se wo onyankopo ai wadom na wa frɛ wo na wo benya chefa awo asem petra adwuma de ni mu a ka se hwɛ se de atwɛ asem na kan na wo beka nkoye se de obi dia esi bebi na ode ka na mumu no ne yakopo ode asoma ne koka na ofre na yakopo afre no mani pambu abam uso a wutie mi meka nkwasa mi kire wi meka da chi asem kire wi meka nia yesu kristo oba aba be fa na hotefo akọ no nche no eh da chi asem na meka kire na mo se obetimi anya sa akọnya ni bia ene ese so sa waji fa kristo so kraje nkwa tese brain wo ma nipa e wonra e wonde e wo kyna 3 days na wo ma onipa enra ende ene kyna enra de twam ende ese wo ya amendment na kyna nso ya na yesu kristo aba na bebi sa se wo gyna bi wo hi ete wo yesu e fro so fre fra ya tun sa fro nyina se bra se dia paul kae no me frɛ na me de nam no anya nipa ne mom no radi yesu kristo no hu mi sie blam da me nam yom no na wo hu mi na wa te me ho na me shraw se wa ma ho kwan se ampa o frɛ a odidi yesu kye no ayɛ ɔso frɛ anya nipa frɛ nipa frɛ wo a bɛka gye sɛ me ana me frɛ wo ti san gyae onyame frɛ no ndi w'anim kɔ sɛ kristo bɛba amen asɛm yi if lifeword media ministry wɔ ne bae wo nkyɛn ɛsomfo akwa hayford ɛnam ne mokyɛ asɛm yi telephone number nie 0244869499 0244869499 ɛyɛ nkwa nsɛm ɛna ɛde berɛ wo wopɛ sɛ wokɔ wohwɛ yɛn wɔ lifeword cloud a wobɛkɔ www.lifeword.org www.lifeword.org obi hun kwa sem o pese obi sem bibi suno de fa hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com can send me a email but it you my bana e din komo ana so betin ya frem me na mam de ma o am sure en kwa sem na bro free lifeword media ministry bye bye